mukozi omusajje yeya nze sinafuna sinaweza sente tezinawera sinafuna mali mbono mbuze kadi ye motoka nja kugamba sikirina tombuza waje nazimba munange sinaba msababye nsobola okukola sinja kwete mabye sisobole Kwensa babye nsobola okukuwa munange Sijja kwe wasabye sisobole Nze ndi mufuna mpola Nkola bye nsobola Ndi mufuna mpola Nandibadde nkuwa byoyagala Naye ndi mufuna mpola Nze nfuna mpola nnyo Nfuna mpola Nandibadde nkuwa zidola Njagala omanye switi nti mukwano nsobola okuyiriza Nengulayo ka switi bambi bwono mpuliriza Tasobola okukolayo kye nsobola nkuwe Tasobola okukolayo kyoyagala okirye Naye nga nkusaba busabi nze mukwano tonsuulanga Omukwano gundi bukiika bambi tonkyawanga munange Oli muntu wa kisa atasangika Mukwano bambi oli mwesigwa atachaika Nze sikulimbe bye sirina sikusuubize kalina Sijja kwewola ndayira nze kye nninawo ky'onoolya Kuba ndi mufuna mpola nkola bye nsobola Ndi mufuna mpola nandibadde nkuwa byoyagala Naye ndi mufuna mpola nze nfuna mpola nnyo Nfuna mpola nandibadde nkuwa zidola Jirabako kale singa singa naline mali we singa nkutwala Dubai olaba mazya gaimba nga mulanda nije tugule nyanya ngolupeyo nkutwala chikondo tugule yemputa ngolo mpulisa bipiza mama mame vintafu ntafu nga boja mchivuga abana vere ngudo mbulengera mchara Prince uyo uyagenda Mchara kasajja lwazi uyaitawo Bakuba ndi mufuna mpola Nkola bye nsobola Ndi mufuna mpola Nandibadde nkuwa byoyagala Naye ndi mufuna mpola Nze nfuna mpola nnyo Nfuna mpola Nandibadde